Bio Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakiraabe heedibe studio tamani oodo saa saki ko modo Ousmane Diko haalanton kabaruji gonnido di joodi maison de la presse ilabe mako hono tagal ko bantina laabi didi ko golleji waltigo nuyga serede di medan puddi nana lele bijegon fambe gollale hen fa fora en warti wuri fa yaafide do hono golleji kawral deere e deurntinangal yoga mi min sidi ko kawrangal wajimbine waltingol nuyga serede di medan nana caldi kewdi mbaltite ele baggal mal heɓi fedde darantoɗo hono sariyaji neɗɗako ndenno député ɓe mbi ɗum faabatono ɓamtare saria fa warde e rende yimɓe julde ana fewndi hewɓude ana gondi e lanilade ndenno yogaɓe fo kirsan dabaji se gaɗa hono tonto ɗum faabata hono hewɓude heɓude tewi yoɗe toɓɓe gondi ɓe jogani o hande bisimilla moɗon e dow studio tamani fedde ƴewtotode calɗinuyga sara leydi meɗen nde fuɗɗi golleji muɗon hande ɓe kadmi e ande e yettinoɓe ko hawra hen ko ɓamna gondi e golle ila beete ndenno le lebbi jeegom nde fedde gollan fa nuyga sereede meɗen yuɓɓodoe e ko yimɓe kasindini hannden fa ɗum yaafina du honno golleji deƴere e derontinal li kawral ngal keɗɗenno Oumar Waygalo.
Nuygal saria le leydi meɗen ndi ɓamanoma février 1992 ɗum e tawede fo dunke ande no kabaru saria wori wakkati jonoɓe kolliti wiide wonko yuɓɓaki ley hen saabi de ko heewi ley hen jabatako himmeji malinkoɓe. Miccitiɗen wiide kaldal e kawral ciññinagal le lewru mai juin 2015 le leydi meɗen ndi kañum hollitita wiide nuyɗe saria le leydi meɗen ndi ƴewte wakkati jono fa kaldal e kawral ngal heɓa tabe. Ɗum e tawede fo so nuyɗe saria ɗe ana meme ɗum wono heeƴono kanko hoorejo leydi ndi o hani laami rade no ɗum memataki ley hen hollitinde wiide duuɓi joyyi soɗi ƴaɓɓi kon wawi wattanede duuɓi joyyi goɗɗi kasen. Ɓeɗo yimɓele sappo dunke andi no kabaru nuyɗe saria wori hollitamede wakkati joni ɓe mijoto ley hen ko yaata lebbi sappo kamɓe du farde malinkoɓe koye muɗum en hollitinde ley hen hakkillaji mumen ɗo e hitande timmata.
Hono hirduɓe laami kawnama hono kon nuygal sara leydi meɗen wondi e waylitede e oɗo wattu ɓe miccintini hono nuygal sara waylititake wattu wolde nadu se yoga e leydi ndi ana e juuɗa ana wonda e wadde ndenno wattu nde drapeau Mali wala ley kidal kanko alkaydi touré député hirduɓe laami to direto wonko haalde Ayouba Sow keɗɗena Ousmane Yali Bouy.
Ko laati fu ƴewtade nuygal saria yo wajibi noon saabu wonko manki hen ko heewi ko wonde hen ana hani ƴewtede daare daña ko ɓeyda hen miɗo miila ɗo baasi goɗɗo fo wala hen ka joni en wayi hono yimɓe en gaɗa ko hanali e nuygal saria ngal saabu wiyama sini leydi wonde fitnaji fu nuygal saria hana ƴewtede en fu ene andi leydi ndi yo peccudi fay goto wawa yeddude ɗum saabu en fu ene andi desal mali firata ley kidal fay si ɗum wona fitna mawɗo jam ka wala nenno sa daari ƴewtade nuygal saria ene wayi hono yaltude ley sarian ni ko hani ɓiɓɓe leydi fo kollita ko woni hakkillaji mumɓen ɗum hani waɗede ka wawtu gonɗen joni o ɗum wawa waɗede saabu ndenago wala ley nokkuji ɗe fo ko heewi yanama ley nuygal saria ngal tawa e saria ɗum hana ana wayi hono ko wiyete ardude jalsare yesso gayɗum ni.
Golleji fedde daranide ƴewtade calɗi nuygal saria puɗɗi hannde ndenno e ƴaɓɓade ɗum endanama laabi ɗiɗi yogaɓe mbi beltaki fewi ko waltigol ngol laatori kara hanni batte kawral ngal ɗo fayso malinkoɓe ana domti ko heewi e majjum calɗi yogaji ɗuɗu fo garan wayditede kanko Dramane Diarra andanɗo saria fasannen wonko haalde Issa Fakaba Sissoko keɗɗana Oumar Waygalo.
Laawi gondude e nanguede ndima ko leydi ndi kañi e gotu makko muɗum wakkati joni ɗiɗo ɗati kentama hono kaldal e kawral ngal wurdino haalaji kewɗuɗu ana kani wadde dow majjum caggal muɗum tiɗallaji ana tonggui wattu joni ley sariyawol capantato e jeego ɓolle leydi meɗen ndi kollitowol wiide so ɓami fa hoorejo leydi ndi o yoppi salli nguru woteji ɗi ana kani wadde ley balɗe nogay e go'o na balɗe capanɗe nayyi ɗiɗo golleji ana kani ƴewtede haala démocraci wawa haalede fewi so saria ɓanta e hoore muɗum ana hollita wiide kanko hoorejo leydi ndi o kanko ardi sariyaji gonɗi ley leydi ndi caggal muɗum ko woteji ɗi gatte koye ɗiɗi kodan hani ɗalede saabi de bonana jawdi na kamɓe yimɓele ɓe keeɓa woteji ɗiɗuɓe keeɓi ɓe cotti yimɓe mabɓe ɗum fo yo tiɗallaji noon sariyawol capanɗe jeegoɓol e ɗiɗoɓol ley leydi meɗen ndi kollitowol wiide gotanaɗo ley assemblé national saria wawa nangude ɗum soni député gaɓɓe jaɓay ɗum don hani joƴƴintinede
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemal am e facebook na twitter ɗo studio tamani kamiyoji sappo ɗum kamiyoji minisma tati cumama beeta e hannde hakkude tumbutu e duwansa nokkuɗo hakkude muɗum e bambara mawde yo kiloji capanɗe jeegom e jeegom ɗi ɓeydike e sappo cumanoɗi yontere ƴaɓɓine nde assemblée bami sériawol aljumar jabinde do fedde daranide kabaru séria neddaku noddirtene CNDH nen député en temder e didon jabani kado séria goto o ka tawdaka hen goto o du modi jalo e do mudum député député mbi kado séria faabdo bamtare séria neddaku fawarde e rende yimbe kanko zoumana ci dumbiya goto e député be wonko halde Oumar Waygalo kedo dembe
sava garantir d'abord
dum faaboto dum woni hejabe yimbe be no kani heybirde no hakkeji bibbe adama en gori le leedi malindi tiagal mudu sud assemblée nationale du waran jewtono dido golleji fu gori le leedi ndi be ngaram be tongale hen dewter du hande haledle assemblée nationale o so tawama lamu on hani noddede noddete jewte yalla hon hakkeji bibbe adama en gori le leedi meden di wakkar jono dum faaboto dum woni yimbe lo gombe le leedi ndi fursabi de bonandaji di wana le saha leedi ndi tan wadi dum wadi saha leydi ndi kañe le baleri leydi ndi ɗum faabot fa yimɓeɓe pamanno haqqe ɓiɓɓe adama en gori le leydi ndi yalla ɗum yirwine le nokku o
hono lanilegal julde ramadana an wonda yogaɓe fu gaɗi gaddal e ɓen du hono rentoɓe sikirsi dabaji fa keɓa tewru no yafiri ana e mabɓe nden noon go hirso cuncunka ana waddana yimɓe kutteji kewɗi banggal cellal muɗen nden noon ñamoɓe ɗi tewji fu jonnoro kutteji ana e majji keɗɗana Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu
feccitagol so sooda daaba gotona daabaji ɗiɗi ko woni fana muɗum yalla yimɓele ɓe fana keɓa tew so ɓami fa julde yettiki ɗum woni yimɓele ɓe ngala bawɗe kañum en tan sodde daaba wakkati so ɓami fa tontongo waɗama hakkude yimɓele ɓe yo ɗum tiinde tan noon woɓɓe keɓa ko heewi woɓɓe du keɓata ko hanti keɗe kanko noddirte Amadou Baykal jakki tew yo jagoto to yirma jooto ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
yono bawɗe garta moon fu segorto se codon hono gaari kirsondi se peccon tew o feccirta tale tale ko warata e kalisi momono fu segui yogaɓe ceggui ke ujunaji joyyi yoɓe yimɓe sappo e ɗiɗo ana hawre ujunaji capanɗe jeegom so gaari ndi sodama hirsama tew mum feccirte waɗe tale sappo e ɗiɗi tale yogaji du ana ɓuuri noon yaafude tale ɗe pesatake e balance yo tale tan cadeteɗe satu miɗen nodda wutourneire du fa ƴeewa yalla gaari ndi ana sellina sella
so ɓami fa julde ɓattiki yimɓele kewɓe kirsira daaba ɗi le cuncunka micciteɗen wiide ɗum haɗama le leydi meɗen ndi so wutornere en ƴeewa tew tan ɗum hana hirsede wutornere ngaɓe gomɓe le nokkoɓe kolitiwde hakkillaji mabɓe jottaki feele oɗo golle keɗe kanko noddirten Ousmane Dikko yo wutornere to kala bankoro ko haali dow hen
yimɓe hirsoɓe le nokkuji ɗe cenaki ɓen anda yalla ana mbawi waddande koye mumen torra heedi cellal ana wawi laatade tewji du cowmuɗi ñawuji daaɓoji yimɓe so ɗin ñawuji nangui gaari ndi hono charbon ni na ɗoyruraneru sikke wala sa a ñaami ñawji ɗi daaɓan jomum
ko woni sababu oɗo golle yalla yimɓele ɓe fana kawrita keɓira tew o no yaafiri wayeɓe gomɓe le nokkoɓe kolitiwiɗi ɗum ɓuyta codoɓe e juuɗe mabɓe
coggu gaari yo ƴiwde ujunaji capannayyi warde ujunaji capanɗe jeego le gallir kulu koro nde e ley ko julde nde fewnika yimɓe toon mbi ɗi cogguji ana tiiɗen jama ɗum ɗe wonde ka ɗi keƴali yo wayde daranade daaba daraniɓe daabaji saabi ka ɗo tiiɗalla
Union européenne et Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen famtan to seguto no cukalel yitama kikiɗe keñe le filorde yo mayguel segubugu le gallude segu nde nden no sara maguel debbo ana naati coɓe ka gendarme ana gondi e dartude ɗum sukaɓe commune ka e gara majaji ñande sappo e jeego lewru nduɗo nden no yo dartude pon ɗiɗaɓo woni sababu majagol ngol fa yaafino hono yawara yimɓe taga mayo gallure nde général mairie de banama nangui mobbo goto ñande aljumari ƴaɓɓinde nde nokku kolobugu le commune tubato nenno o mobbo yo cikkitaɗo laatade trompeur yo baytoto kalisi so o nangui million kurɗe junggo goto so wi o waylitat ɗum sowat ɗum fande joyyi ka ɗum heɓali laatade caggal juuɗe nde heeƴoji studio tamani garan gartan hono ɗo wonno ɗo kikiɗo fuu yo ƴiwde 5h warde 7h nenno beetawi yoɗo wonno woni yo ƴiwde 8h yaade 9h nde 9h ƴaɓɓori minitaji sappo e joyyi nenno studio tamani wi on fuu keɓira waaga moɗon yo jiwde kewɗe ndenno kolluɗe hikka holluɗe mo wuuri anndada keɗotoɗo fuu yafammuya
studio tamani